This is Unit 6 of Pimsleur's Norwegian. Listen to this conversation between
Bjørn
and his friend
Kari.
You'll hear her respond to his greeting by saying
Hei,
which means hi. Listen.
God dag, Kari.
Hei, Bjørn. Hvordan har du det?
Bare bra, takk. Men jeg vil gjerne ha noe å spise. Og du?
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Hvor?
På Stortingsgata.
Bra.
Near the end of the conversation, you heard
På Stortingsgata,
which means on Parliament Street. Listen again.
God dag, Kari.
Hei, Bjørn. Hvordan har du det?
Bare bra, takk. Men jeg vil gjerne ha noe å spise. Og du?
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Hvor?
På Stortingsgata.
Bra.
Do you remember the Norwegian word for the street?
Gata.
Say Parliament Street.
Stortingsgata.
Ask where Parliament Street is.
Hvor Stortingsgata?
Answer, here.
Her.
Ask, and Drammen Road?
Og Drammensveien?
Answer, over there.
Der borte. Der borte.
Say that Drammen Road is over there.
Drammensveien der borte.
Now say, you speak well.
Du snakker bra.
You speak Norwegian quite well.
Du snakker norsk ganske bra. Du snakker norsk ganske bra.
Say, me, I understand a little.
Jeg forstår litt.
And I speak a little.
Og jeg snakker litt. Og jeg snakker litt.
I speak a little Norwegian.
Jeg snakker litt norsk.
Just a little, not so much.
Bare litt, ikke så mye.
How do you say bye?
Ha det. Ha det.
Do you remember how to say sorry?
Beklager. Beklager.
And how would you ask, don't you understand?
Forstår du ikke?
Contradict that impression by saying, yes, I understand.
Jo, jeg forstår.
And how do you say, you want?
Du vil.
Say, you want to have.
Du vil ha. Ha. Du vil ha.
Now say, something to eat.
Noe å spise. Spise. Å spise. Noe å spise.
Ask, do you want to have something to eat?
Vill du ha noe å spise? Vill du ha noe å spise?
Say, yes, I'd like.
Ja, jeg vil gjerne. Gjerne. Vil gjerne.
Yes, I'd like to have something to eat.
Ja, jeg vil gjerne ha noe å spise. Ja, jeg vil gjerne ha noe å spise.
Now ask me if I want to have something to drink.
Vil du ha noe å drikke? Drikke? Vil du ha noe å drikke?
Say, yes, I'd like to have something to drink.
Ja, jeg vil gjerne ha noe å drikke. Noe å drikke. Ja, takk. Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Now say, no thank you.
Nei, takk.
Ask me again if I want to have something to eat.
Vil du ha noe å spise?
Now say, no thank you, but I'd like to have something to drink.
Nei takk, men jeg vil gjerne ha noe å drikke. Nei takk, men jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Say, sorry, I don't understand.
Beklager, jeg forstår ikke.
Ask again where Parliament Street is.
Hvor Stortingsgata?
Answer, I don't know.
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Not here.
Ikke her. Ikke her.
And not over there.
Og ikke der borte.
Sorry, but I don't know.
Beklager, men jeg vet ikke.
Say bye.
Ha det.
Once again, ask me if I want to have something to eat.
Vil du ha noe å spise?
Say, yes, I'd like to have something to eat.
Ja, jeg vil gjerne ha noe å spise. Jeg vil gjerne ha noe å spise.
Do you remember how to say, I don't want to eat?
Jeg vil ikke spise. Jeg vil ikke spise.
Now try to say, you want to eat.
Du vil spise. Du vil spise.
Try to ask, do you want to eat?
Vil du spise?
Now try to ask, where do you want to eat?
Hvor vil du spise? Hvor vil du spise?
Here's the answer. At my place. Listen and repeat.
Hos meg. Meg. Hos. Hos meg. Hos meg.
How do you say, at my place?
Hos meg.
Ask me again where I want to eat.
Hvor vil du spise? Hvor vil du spise?
Here's how to say, at your place. Listen and repeat.
Hos deg. 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 Hos deg.
Ask at my place.
Hos meg.
Say yes at your place.
Ja, hos deg. Ja, hos deg.
Here's the response. Me too. Listen and repeat.
Jeg også. 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 Jeg også.
What's the Norwegian word meaning also or too?
Også.
Say me too.
Jeg også.
Ask at my place.
Hos meg. Hos meg.
Answer, yes, at your place.
Ja, hos deg. Ja, hos deg.
Now try to say, I would also like to eat. Literally, I want also gladly to eat.
Jeg vil også gjerne spise. Jeg vil også gjerne spise.
But not so much, just a little.
Men ikke så mye, bare litt. Men ikke så mye, bare litt.
I don't want to eat so much.
Jeg vil ikke spise så mye. Jeg vil ikke spise så mye.
Det
means that as well as it. So how would you say, that's fine, or literally, it is good?
Det bra. Det bra.
Now here's the question, when? Listen and repeat.
Når? Når?
Ask me when.
Når?
Say, I don't know.
Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.
Here's the answer, now. Listen and repeat.
Nå. Nå.
Say, now.
Nå.
Ask, where do you want to eat?
Hvor vil du spise? Hvor vil du spise?
When?
Når? Når?
Pronounce the R sound at the end carefully. It's quite different from the American R. Repeat after the speaker. When? Now. Notice the difference between them.
Når, nå. Når, nå.
Now try to ask, when do you want to eat?
Når vil du spise? Når vil du spise?
Answer, now.
Nå.
Try to say, I want to eat now.
Jeg vil spise nå. Jeg vil spise nå.
Say, me too.
Jeg også. Jeg også.
Ask again, when do you want to eat?
Når vil du spise?
Say that you don't know.
Jeg vet ikke.
Now try to say, not now.
Ikke nå. Ikke nå.
Contradict him by saying, yes, now.
Jo, nå. Jo. Jo, nå.
I want to eat now.
Jeg vil spise nå.
He says, no, not now.
Nei, ikke nå. Nei, ikke nå.
Ask him again when he wants to eat.
Når vil du spise?
Here's the answer. Later. Listen and repeat.
Senere. Nere. Nere. Sen. Senere. Senere.
Say later.
Senere.
How does he say that he wants to eat later?
Jeg vil spise senere. Jeg vil spise senere.
Ask, do you want to have something to drink?
Vil du ha noe å drikke?
He says, not now.
Ikke nå. Ikke nå.
How would he say, a little later?
Litt senere. Litt senere.
But I'd like to have something to eat.
Men jeg vil gjerne ha noe å spise.
Ask, do you want just...
Vil du bare? Vil du bare?
Do you want just to have something to eat?
Vil du bare ha noe å spise? Vil du bare ha noe å spise?
He's changed his mind, so he says, I would also like to have something to drink.
Jeg vil også gjerne ha noe å drikke. Jeg vil også. Jeg vil også gjerne Jeg vil også gjerne ha noe å drikke.
Ask where.
Hvor?
Where do you want to eat?
Hvor vil du spise?
He answers, at your place.
Hos deg. Hos deg.
Now ask when.
Når? Når?
He says, not now.
Ikke nå. Ikke nå.
Later.
Senere. Senere.
How do you ask the question, where?
Hvor?
And the question, when?
Når?
You're speaking with a Norwegian woman. Ask her when she wants to eat.
Når vil du spise? Når vil du spise?
How does she say, not now, later?
Ikke nå, senere. Ikke nå, senere.
Now ask her where she wants to eat.
Hvor vil du spise?
She answers, at my place.
Hos meg? Hos meg?
Try to say, not at your place.
Ikke hos deg. Ikke hos deg.
She contradicts you by saying, yes, at my place.
Jo, hos meg. Jo, hos meg.
Say, no, at my place.
Nei, hos meg. Hos meg.
How does she say, I don't want to?
Jeg vil ikke. Jeg vil ikke.
Try to guess how she says, sorry, but I don't want to eat at your place.
Beklager, men jeg vil ikke spise hos deg. Beklager, men jeg vil ikke spise hos deg.
I'd like to eat at my place.
Jeg vil gjerne spise hos meg. Jeg vil gjerne spise hos meg.
But later.
Men senere. Men senere.
How does she tell you she'd like to have something to drink?
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Say, me too.
Jeg også. Jeg også.
I would also like to have something to drink.
Jeg vil også gjerne ha noe å drikke. Jeg vil også gjerne. Jeg vil også gjerne ha noe å drikke.
Ask her, when do you want to have something to drink?
Når vil du ha noe å drikke? Når vil du ha noe å drikke?
Later.
Senere. Senere.
How does she say no now?
Nei, nå.
Ask her, do you want to have something to drink at my place?
Vil du ha noe å drikke hos meg? Vil du ha noe å drikke hos meg?
She says, yes, I would like that. Listen to her answer, paying attention to the word order.
Ja, det vil jeg gjerne. Ja, det vil jeg gjerne.
Now listen and repeat.
Ja, det vil jeg gjerne. Det vil jeg. Ja, det vil jeg gjerne.
To say, I would like that, you say something like, that would I like. How does she say, yes, I would like that?
Ja, det vil jeg gjerne. Det vil jeg gjerne.
She could also simply say, yes, thank you. Say this.
Ja, takk. Ja, takk.
Say, that's fine.
Det er bra. Det er bra.
How does she add, but I would like to have something to eat, too?
Men jeg vil gjerne ha noe å spise også. Men jeg vil gjerne ha noe å spise også.
Tell her yes later.
Ja, senere.
She says, yes, a little later. That's fine.
Ja, litt senere. Det er bra. Ja, litt senere. Det er bra.
So you agree to meet later. Now say goodbye to her.
Ha det bra.
How does she answer? Bye.
Ha det. Ha det.
This is the end of Unit 6 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.